6 nanguthile strati ubuye mathlapi eshakazala lendli avuka kusengabo 6 nanguthile strati ubuye mathlapi eshakazala lendli.